Abana bakatonda mwenna, njagala okubaniriza ku minya lya Mukama waffe Yesu. Njagala twewonge tugenda mu nsonga nkulu gye tutaga okumanya. Ngenda kwogera, oli yagamba nti mulinde Omwoyo Omutukuvu amale okujja gye muli, mulyoke mube bajulizi. Njagala kuddako katono okunyonyola ye bwajja alina kukola biki. Wenjagala okutandikira essaawa zino. Kitaffe omulungi, gwe mwogezi omukulu, ffe tuli bikozesebwa byo. Weeyogerere nga bw'oyagala eri abantu bano abatudde wano, eri abantu abatuwuliriza. Taata, nkwegayiridde, yogera gye tuli nga bw'oyagala, onenye obuulira totereze, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Bassebo ne banyabo, Yesu yayogera ebigambo. Kati bikule ekitabo kya Yokaana essula 14 ebikwatagana ne topiki eno. Yesu yennyini alina ebigambo byayogera. Yokaana essula 14, njagala amaaso gaffe tugateeke ku lunyiriri, katuve ku 2:14-25, ate era siroka olwogateko n'olw'26.
14:25 okutuuka ku 26 agamba nti, ebigambo ebyo mbibabuulidde nga mukyali nammwe, naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alituma mu linnya lyange, oyo alibayigiriza byonna, alibajjukiza byonna bye nabagamba. 27.
Yesu nga tetunnamala kulugendako olwo, ategeeza abayigirizwa be ng'akyaliwo, nabagamba kiŋŋwanira okugenda, kubanga nze bwe mbeera wano mbeera mu kifo kimu, kubanga ndi muntu, nayambala mubiri guno, siyinza kubeera wano nembeera nateete, siyinza kubeera wano nembeera nakulabye. Kaakati ate nga twagala ekigambo kino kibonewo na bwe tunaalinda nze, kijja kutwala myaka bufukunya ng'omulimu teguwedde. Nze kanveewo, Kitange agenda kutuma, agenda okujja mu kifo kyange. Agambye ku linnya lw'26 ti, naye omubeezi Omwoyo Omutukuvu Kitange gw'alikola atya, gw'alituma mu linnya lyange. Bassebo ne banyabo, Omwoyo Omutukuvu teyali wakuva mu ttaka, teyali akuva mu buziizi ng'abasamize waabwe gy'ava. Mukimanyi nti abasamize lubaale bayita muyite, kiba kiri amayembe bayita mayite. Era kyova olaba nako gatuyiikiriza ne gatutawaanya ate ne geewaana. Titubadde tweyitira ttale jjereere bwe tuwulidde engoma ne tukola tutya? Mmwe mutuyise. Naye ffe gwe tusinza yagamba nti, kanveewo Kitange aweereze omubeezi Omwoyo Omutukuvu gw'agenda okuweereza ajje mu linnya lyani? Eryange. Omwoyo Omutukuvu, bassebo ne banyabo, mmwe bannaffe bonna abatulaba era abatuwuliriza, y'ali mu kifo kyennyini ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Ate mutuufu abeerewo, kubanga mu busatu Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omuki. Omwana yava mu ggulu azze abadde naffe, akoze byakoze ebyo bitegerekese. Kati era Omwoyo Omutukuvu Omutonzi nannyini byonna era nga Yesu bw'abadde, y'agenda okujja, y'amanyi biri ebiri eri. Njagala weetegereze omulimu gwe ogusooka. Ntera nnyo okuli abantu abagandi sikunji aliko omwoyo, ekkanisa ez'omwoyo, abantu ab'omwoyo, weetegereze kino. Yesu mu bigambo by'agamba nti omwoyo bw'anajja agamba gwali tuma muli nyali yange alibera musomesa muli mugo kusoka muli mugo akola chi kubanga kanti alibayigiriza byo bye nabagambanga kanziremu alibayigiriza bimeka bye lero njagala tugende mpola mpola enda kusomesa busomesa manyo kusomesa kukwagala speed ntono kubulira kukulala kuteko kuba nyongo ina kakala mkono domongo nga webuli nyo omoyo mutukuvu omulimu gwokusooka yaliwo mu linnya lyani lya Yesu bw'aba waali akola ki atuyigiriza byonna atusomesa byonna Yesu bye yali ayigiriza omwoyo mutukuvu wakutandika new sermon yali wakutandika ebintu ebipya yali wakugunjawo alina byasomesa birala asomesa biruwa oli byabadde akola atya akunjagala nnyo kategeere bulungi wenna mu nsi yonna omwoyo mutukuvu yali tagenda kujja kukyusa byabadde asomesa Yesu teyali tajja kunyola oba kukyusa mu byabadde asomesa Yesu omuntu omu yansanyusa ne mutunuulira nga njagala omujeregane neekuuma ne nkuuma bwekuumi kubanga yaŋŋamba nti aa bino byolabaffe okusinza ku lunaku olusooka mu nnaku omusanvu mwe bwe muluyita okusinza ku lunaku lwa Sande nti ekyo tukikola kubanga Yesu we yavaawo n'atulekawo Peetero Peetero gwe yakwasa ekkanisa n'amuwa n'ebisumuluzo nti yabikwasa ani n'amugamba nti kati kyusa Tereza byonookyusa nga nkyusa byotereza nga ntereza era ssebo twagala okubategeeza nti kyalabika nga kya nsonga kyolwokubanga kale kituufu sabiti ya Saturday naye kyagikyusisa kuba twalaba nti olw'okuba yazuukira ku luno katuseese tule obutukuvu tubuzze ku lunaku olusooka kubanga lwe yazuukira ne mugamba nti waliwo ebinyuma obunyumi okuwulira naye nga bwebinoonyamu ansi obutuufu bwayo temuli wadde akatya Yesu bwe yali tannava ku nsi ayita abayigirizwa abagamba ŋŋenze era yali abagana ŋŋenda kubateekerateekera bi naye bw'aba agenda abagamba nti mugende mu nsi zo mugende mubuulire enjiri amawanga ameka naye neewunya ekigambo kyo nga mubayigirizanga okukwatanga byo bye nakolaki Yesu talagulangako kwadijastinga bye yayigiriza I repeat there is no prophecy in the Bible where Jesus says that after my departure bado buyinza to adjust abagambye muyigirize byonna bye mbadde njigiriza era ngenda nendaba abantu abayigiriza byatayigiriza ne ntya buti kulangira muntu kyoli bbali nga mudalizo tolina gyojja buyinza yayogera ebyo naga nga mubayigirizanga okukwatanga byonna bye nakola ntya ekitegeeza nti Yesu bw'aba yaleka sabbiti ya Saturday ejja kubeera emirembe n'emirembe bw'aba yaleka okubatiza kwakunyika kujja kuba kwakunyika emirembe n'emirembe okutuusa ng'abiziza bujja bw'aba yaleka okusembera abantu basooka kunaazaganya bigere naagamba nti mulabye kyembakoze mukolenga bwe mutyo olw'okukola kutya naagamba nti olaba omuddu tasinga mukama we omukozesa tasinga mukozesa amakulu agamba mwe muli bantu bange nze mbali waggulu bye mbagambye bye mba mukola naamenyesa omugaati ogutazimbulukusibwa naakozesa wine ali unfermented kyetuyita unfermented wine ogwo gubeera mubisi nali njogera ne munnaddiini omu ne mugamba naye mwali musizaako ekimu nagamba nti ssebo tussa ekimu bulijjo kunze kankulage bwemutakikolangako. Awo olwatuuka era naye bwatyo bwe yaddamu ne mugamba nti nga Yesu agenda ku mukolo ye yagwetegekera, abagutegeka bulungi, baagutegeka ne batuula bonna ku mmeeza essaawa neetuuka eyo omukolo ogwo nga wali waliwo akataasa k'amazzi neebulawo asituka. Yesu ne yeesitukira yennyini n'akwata akataasa n'akatawulo n'agenda nga anaazooli n'anaazooli n'anaazooli nga bonna baanaaza tewali alina ngatto ya bbuutu, bonna batambulira mu ngatto zaabwe ez'omu biseera ebyo. Ntegeera bulungi kyava atuuka ku musajja mukulu oli bamuyita Peetero n'amugamba, ssebo amazima ga Katonda tonnaaza ebigere ennaku zonna, gonyiza otya okunnaaza ebigere? Yesu n'amugamba atya, bwe sikunaaza ebigere nga tossa kimu nange, awuwava ekigambo bwe sikunaaza ebigere nga tossa kimu naani, n'amugamba nti kussa kimu naawe, nti bwe sinaaba bigere nti naaza kuva ku mutwe. Kaakati mu kifo ky'ebigere vira ddala ludawa era olaba ye bw'aleeta enjigiriza eyeeyo olugezigezi, n'amugamba ze sinaaza mutwe na bibegabega newankubadde biddugala bitya, naaza biki? N'amugamba nti naaza. Okunaaza ebigere n'agamba nti mulaba kyembakoze mukolenga bwe abayigiriza. Ng'ayigiriza anaaza naye atali mulungi. Mukimanyi nti bano mwalimu abatali balungi? Ani yalimu etali mulungi? Yamunaaza? Abayimpaka yabanaaza? Bonna n'abanaaza. Ayigiriza. Kati otandika otya system gy'oyita okusembera okussa ekimu under the leadership of the Holy Spirit? Fome mutukuvu waffe ge twasomeka agambye alibayigiriza byo byenakola ki? Kati tonimbanga nti oliko omwoyo ng'oyigiriza ekitali Yesu kye yayigiriza. Naye sikugaana mu ddembe ly'obuntu osobola okweyita kyonna ky'oyagala. Bibirikale tekisoboka. Yesu ekyamujja mu ggulu kiki? Abantu balina definition emu nti Yesu yajja okutufiirira, which is true 100%. Question, okutufiirira kikwetagisa myaka 3 n'ekitundu? Wajja kufa kutufiirira n'obeera kuno okuva mu zaaliro mu kiraalo olinda kufa ng'okufa okubeera ewala? Yesu yakola ki ku nsi ekyamuniza emyaka 3 n'ekitundu atufiirire? Nze buli lwe nkituukako ekyo nzira ye eri ku Adamu. Adamu yajja muto. Adamu yajja muto, nkakasa nda nti yajjanga muto. Lwe yajja, lwe yawasa. Adamu ye musajja yekka yajja ku nsi ng'ebitundu bye byonna eby'omubiri bikulu. Haleluya. Ebyo mbu ate owasa olina emyaka 18 oba yajja ayina emeka? Olaba lwe yajja, lwe yawasa, lwe yagenda. Kegama ne bwe kiba tetumanyi, story tetunnyonnyola bulungi, ne bwe kiba nga kyali kyetaagisa kufunyisa lubuto ayinza n'okubanga yalumufunyisizaawo. Kaawa yajja naye ebitundu biki? Singa ebyo ebyammwe tebinnakula, tebinnakula ne tubiyambako bikule ntu bya abantu bayambye ebitundu babikuse. Ebya mukazi watu yajja bikiriti teri. Lwaki ye Yesu ajja mu buto? Nabagamba Bayibuli togipapiranga, tolina gy'ogitwala. Slowly, slow but sure. Oyo mu Advent Bayibuli tebagisoma
bajiga
amawulire getusoma eranze ngula mawulire ninga soma wano nembuka woninga ne bible bayiga ntige
slowly
lwachi yesu ye azaliwa na mane miyaka 3 mwesa tune kitundu omwandisi somo ya mutunulire nnyo theologian ya gamba bwati ndiye chatwale bangero lyonna yalinga wali ayigiriza abantu bwe basanidde okutambula mu butukuvu bwabwe abayigiriza okukola ng'akola ludda wa e Nazareth ng'ayamba ku kitaawe babajja kati gwe bwogayaleyo ne weebaka mu buliri bwo oli mutukuvu atakola ekyo Yesu takiyigirizanga. Yesu yali mukozi ow'emirimu. Yesu yassaamu ekitiibwa bakadde be nnyina ne kitaawe. Yesu n'ayagala baganda be. Yesu bw'atuuka emyaka egy'okubatizibwa n'agenda okubatizibwa. Omuwandiisi somu yawandika article, Jesus committed one sin. Ono ye mukyusa w'ebitabo gwe tulina ate nga muto wange. Jesus committed one sin. Olwalaba article eyo ng'omusajja munnabyaddiini na papo gikwata ngisome n'awarizonize. Mu introduction yalaga yagamba nti Yesu teyalina kibi. Bw'aba teyalina kibi ekyamutwala ku Yorodaani abatizibwe nga babatizibwa baalinga baatula ebibi byabwe yayatula ki? Lwaki yeeyingiza mu kintu ekitamukwatako naye n'agenda edda nzijjukira batubuzangebuzo weganye sitandi n'ebikolwa bye blablabla mubimanye ebyo mubijjukira ebyo n'oddamu nti ebyo nambikiza eki ne babako bye bakubuuza n'oddamu otya ti ebyo nambikiririza ki iteriyo bali mu kirasi yange ti ebyo nambikiririza ddala weewaawo wenjagala na ebyo ekitegeeza nti bwe bibanga yeyali enkola Yesu lwaki yeeyingiza mu pulogulaamu ey'aboonoonyi ne bamunyika mu mazzi mu mateeka kino bakiyita bwe impersonation kweyingiza mu kintu kitaliki teeka terikukkiriza kweyita kyotagira ki lwaki Yesu yeeyita kyatali nange bwe nasoma ne mbakonvinsi nti naye nange ndabanga omukulu ono yayingira nnyo mu kintu ekitali kike naye mbamaliriza wa article yali mugezigezi bwaba awunzika ate n'akyusa musajja banaddiini bakyusa n'aga nti no way Yesu yali tazizza musango. Yesu ekyamutwala okubatizibwa wuliriza ayuliseni yali one ayambadde omubiri ogw'abantu yali ayigiriza abantu nti buli muntu yenna yazaalibwa omukazi kimugwanira okubatizibwa. Amina emaleyo. Kyova olaba agamba ye abatizibwa mbu ekyamukozesa ekyo alyoka ayigirize bonna abazaalibwa omukazi ti bw'oweza emyaka egy'okutegeera ne weyalitulira genda bakunyike bakubatize. Simple clear. Kati olikuleta akajanja tinze sakitegeera ng'ate oli mu Yesu bw'ogamba. Omukazi yagenda nayimba oluyimba mu katale ewaffe babeera ne bayimba abo basajja bayimba bakuba n'endongo naka nti mu mubiri gwonna mpuliramu Yesu ne mutunuulira ngulabe mu mutwe mpulira mwani mu kibegabegaani mu mugongaani n'agendanga musonseka paka lyamutuusa ku kigere kambategeeze ebyo yimba naye nkukakasa nti okubaamu Yesu kitegeeza okugoberera Yesu kyeyakola n'okisaludawa mu kitabo kye bayita Abaebbulaniya bikula ssebo ndowooza essula eyinza kubeera ya 13:18 agamba atya?
Agamba nti Yesu Kristo jjo ne leero ababumu n'okutuusa emirembe n'emirembe.
Yesu Kristo kye yakola jjo kyakola leero kyalikola emirembe n'emirembe. Aleluya.
Amiina.
Yesu Kristo bw'abanga okubatiza kwali kwakunyika kujja kuba kwa kunyika okutusa olwali tuwa ekkuba eddala nga tututembwa kabaka obw'omuggulu.
Amina.
Era ky'ova olaba nti mu Peetero ekisooka wano alina ebigambo ebirala byayigiriza, agamba bw'ati Peetero ekisooka nsomero olwabiri mu olumu essula yakubiri
kubanga ekyo kyemwayitirwa
kirwa,
kubanga era Kristo yabonyaabonyezebwa ku lwammwe ng'abalekera ekyokulabirako
ate
mulyoke mutambulirenga mu bigere bye.
Aleluya, tugamba tutya awo. Yesu ekimuleeta mu nsi atulekere ekyaki bannaaye
ekyokulabirako,
tasobola kuba Mwoyo Mutukuvu ate najja najjawo ekyokulabirako Yesu kyeyasetinga. Aga nti alibayigiriza bimeka
byonna,
ate mwerabira ginavude alibayigiriza byo
byonna,
alibayiga nti omuntu bw'okubatizibwa akola atya,
anyikibwe,
agenda anyikibwe, kubanga okunyika kigambo si kyaluki,
si kyaluyonani,
si kyaluganda, kyaki
kyaluyonani,
kitegeeza ki
kunyika,
kitegeeza ki
kunaaza,
kyekyo kale kiina makulu malala. Kijje muliyonani, Yesu akuyigirizo kijje muliyonani. Bulijjo mbanyumiza ekyangwa ke Rwanda nga tuli mu hoteri dako olutalo lwa kaggulu lw'e Rwanda, nabamuyinza okuba nalinako waliyinza okuba wano benali nabo, omuwala aweereza mu hoteri kyava ngamba nti sebo onywa fanta ki, kati nensiriikirira nendowooza tategedde kyabuuza, nenda okulaba nga nze sitegedde. Likyavanga nti akubuuza nti onywa soda ki, kyenva mugamba nti mpa fanta pepsi. Kampuni za njawulo. To them by that time simanyi byaleero, tumbuuza byaleero lwani sibimanyi. Kweye yali aweereza oba kye baali bategeera nti ekigambo fanta kitegeeza ki, nga wano ekigambo seero bwekitegeeza ekyuma ekisunda amafuta. Omusajja ne babaye alina diguli ye Makerere, alina ne PhD, agamba w'emmotoka tinzigiramu awo ku seero nga n'ekigambo toto kwekiri. Omuntu akunyonyola nti kukyale waffe twafunye omukisa wali hajji yatuleeteddewo awo seero, kyayita seero kekuuma akasunda amafuta ne kaba katunda ka palafini. That's what it means, change. Wano mu Uganda tubaddewo n'emyaka simanyi oba weekiri ng'omusirikale ku road block agaba mina taka chai fabamu tubeera ne furasika zaffe era mundabane nkalina wano tuba sitede, naye ng'oyagala okutegeera kyekitegeeza bwe banaakuyimiriza taata ng'oddayo n'akusaba chai ng'omusimba furasika, tajja kulwawo ng'anoonya tiketi yo. Ate kati baatugambye gubakuba ekipapula ojja kukagwako. Kati gwe manya bumanya nti kyayita chai kye bayita okubatiza ekyoluyonani kitegeeza kukola ki, ate Yesu yakitukolera. Aleluya. Alibayigiriza nze nyomanya iko omwoyo nga simubatize, sigala simutegedde nga yanya agamba nti aliko omwoyo natakuuma sabbiiti, najje Nazareti gye yakulira kunakola sabbiiti. Somayo Luka 4:16 wagamba watya,
najja e Nazareti gye yakulira ne ku lunaku olwa sabbiiti nayingira mu kuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye nayimirira okusoma.
Ani ayingidde ku sabbiiti?
Yesu.
Nga bwe yali akiyiiya oba bwe yali ki?
Yali empisa ye.
Empisa ye yavaawa
mu ggulu.
Weebale nnyo kyo kigambo kye bananjagala. Ani yateekawo sabbiiti?
Katonda.
Kati omuntu tasobola kutabulwa ti sabbiiti lunaku ki, kubanga yagiteekawo yajja n'abeera ku planeti eno n'amala emyaka 3:5 n'ayawulirawo abantu between Friday, Saturday and Sunday. Very clear. Friday yamusangangawo n'akola mirimu gye.
Kituufu.
sana biyabera ngao na kwa namiri mwji agambye ntikuluna kuruo musambu lwe ya umuli lako naruo mkisa naru tukuza yeye nyini bwe yali ku planet yenu Yesu eyavamu guru okutula gechi tufu
mwana wangi ku Friday na avideka ku Saturday na agenda lwachi nchise Saturday kubanga nagenda ku kusomeru mkubira amina sebo nagenda yo walu ya nganti techiri kiria anti Saturday konze nzi yagenda ku kusomeru manchiri kiria why kubanga bwayo gera dalo bulungi nyo mu kitabo kya ficha lukecho agamba ndi Yesu liyafa ulimbulizi wa njiri yangu ya mangu
sebo ukabiri musatu
olwatano lugamba lutya
olwamakumiatano
lugamba
ntikale laba omuntu erinnya lya Yusufu yali omukungu omuntu omulungi era omutuukirivu oyo teyasa kimu mu kuteesa kwabwe ne wankubadde mu kikolwa kyabwe owe Almasaya ekibuga kyabayudaaya yali alindirira obwakabaka bwa Katonda oyo n'agenda ewa Pirato n'asaba omulambo gwa Yesu n'aguwanula n'aguzinga mu lugoye lwa Bafuta n'amussa mu ntaana eyabaggibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu kale lwali lunaku lwa kuteekateeka esabbiiti ng'eneebaako enkya
neetaaga magineti okunoonya ekyo agambye nti olulu yafa ng'enkya esabbiiti wayitawo otya mu P1 ng'ekyo tokitegedde kubanga Bayibuli eyogere ya good news it was what and the sabbath was about to begin wayitawo otya mu P1 fomanyi twasomanga P1 A ne P1 B ntitugenderawo kati fe abaasengeka wano P1 A ne P1 B tukimanyi nti after Friday the next day is what era no toyinza kuyitawo n'ogenda mu P2 ngaakookagudde tekusobola
basebo ne banyabo kiri vere ki
kiriya
nze kyenjagala basebo Katonda ono atukoze bulungi era mumwagale musoke mukubireka amina
amina
haleluya
amina
abagenda okugenda mu ggulu tugenda kuba basanyufu nnyo kubanga twakola ekisaanidde
yewaawo
naye n'abagenda okugenda mu geyena bagenda kuba bamativu si basanyufu naye baki
bamativu
lwaki bamativu kubanga baalinga bali bakamulali kamulali olibwa osanga amuwanisika ekigambo ti hot paper nga yakasitanze n'akiwandiikako n'omuyiwako musupu wo totwasaamiriranga kubanga ye nannyini woteeri ne nannyini purodakiti eno omusango yagugiza atya
yagukugambye
yagwejjeko kati gwe obutamanya abo okusoma nakulaba ebyo
sibyani
era boogera mukoti bakuza nti wakuba mukyakomeka nti namalako senior 4 kano wakasomye nti saakasomye kati baasi ekyo kikyo nka numanyo nga ndaba omuntu atwasaamiridde ku tebu nga ataataddemu kamulali njagala abunira abantu abaligenda mu geyena bagendagendayo by choice I repeat by kubanga Katonda ebitufu yabiteekawo birikiriya abazungu bagezigezi bwakolawo nga waseerera nga tewandikawo ekigambo wali mangu siripale floor mark your steps bwemasagga
ngaogwayo
insurance ekumazi bw'oba osanze omulyango gw'ofulumiramu bakugamba fuuti nnya mind your head bwofa bafuuti mukaaga teri sente za kusasula mu hoteri awandise hot water cold water bwewebabula wewoze wegalire wejanjabe oye muzungu Katonda ebintu bye yabifuula very clear n'alaga nti abange eno ye sabbiiti
waluwe ya janangu la kwebye fujo. Na ngamba, Yesu ya thau, ya zukira kuna kulusoka, emitu wena nebichuka, wena nebichuka, konza ni habichusa, kwenye jaka lomborile. Yesu ya zukira ya mali naku wananga tana gena mguru, nzi ya gena kukusomero nchimanyi, tina kumweana mubamu sabiti. Mamuchi?
Sabiti.
Bensome sa. Timwana ya ingira kumu kanisa. Ya yugira ye chigamu. Ye chigamu andi nchusiza. Nga ya chogira. Quote him. Nemu gamba wabati ya chogira. Bible yenu ya wandiki wabasaji. Elimwe bitabibisu kwenkaga mumu. Ebiwe renkaga mumu kaga. Sipa chiri? Ya wandiki bemeke chukuru kumwe bitano. Inapo wani saba suka makumiana. Aba kugu. Mkuo tingira yoro njiri lirumuru woka. Orula ganti ya chusa. Baba katona yali agalo kuchusa. Nene era bilo chiwandika muno. Nzengi ya somesa ako. Iba jita free mark. Guwa msomesa guwa buze. Yesu tachikona angana ko. Omusajja buli yanjereka nanga maha. Manyinti wa mwe misege ya gamba te misege jirija te jiri sasira konze. Thank you very much. Ato nyambi ukua nganga kati. Ani ya yoke lebigambe. Nangamba lebigambe bini munda gana bini umu Bible. Paulo, Petero, konze whatever you choose. Oye ya yogera yali asinza kuruna kushi. Bwaba yali asinza ku Saturday naga nti bwendi vao yali arangaje oyinzo tyo kungamba amamuli bapia mwaka jja ku ekasa mayaluwao singa yajirawo
wali wolusi chimpita scripture myopia short sight lwachi bwenkize chiche kyasokawo Sabiti Saturday owa Sunday chije jasokawo chije jasokawo Sabiti era bwo yakale okumanya origin ya Sunday genda mu dictionary genda mu encyclopedia miaka bitano nga Yesu yagenda dawaise miaka emeka iyunga mwasa tumumu nana da chovola bate chirina lunyiriru na wano te chirina wali nabo bananga bagolinigate nituwane ekirabo wali ku kitebe ekikulu ekyamadini amangi nitugamba alinaleete twavayo batwa
kino kyagamba ti omwoyo mutukuvu bwajja ku nsi tachusa bya Katonda tachusa bya Yesu anyweza biki nyweze
bamekaga ndi mukama afu yebazibwe
Chemba nkutegeza anti mwaba Adventist mulimu omuli mulino omuli njagusomesa ke mas mulino omuli munene bagandi mugene muitine singe abantu bali na burizoni zibwabo obutatunda atina mwene mwekwekera mu kuburizoni zobufu omukazi ajjana numananga ma mwe muza abantu mukuma mateka Yesu yafa mateka gakorachi Hata mateka mamuzi sabatu mateka. Luachi muzi sabatu mufugo wa mateka. Paulo ya gama mateka gako lachi.
Nemo gama jawobu wa maraya bo. Mva maso ganga. Yali mchala nyirida bulu mkaji. Obu wa maraya tubulita anga walimu sumba. Nangama nti ofuma. Nemo gama nti akukatandika butandisi. Nsobolo kuongera. Nangato winzo buja obuvuma abantu. Konzi mbuja mchino choyo gedi. Mbulira ye teke ili kugano okwenda umateka ga Republic ya Uganda bana abena bawateka ko ne siringi bibili uli bwayagala gundi siringi bibili editeka litugana kwenda olu msaji yayenda nga nibitana abirina
eteka lyo neri gama toyenda nga tokolanga kino tokolanga kino biri mu mateke 10 agawandikibwa Katonda yennyini haleluya buliro gama ta mateka gavao nkulabanga
omumenyi w'amateeka musiyazi muki naffe ate ebyo tetubikola. Why are you saying nti amateeka gavaawo? Otya kimu kyakuuma sabbiiti? You are confusing yourself. Olw'okuba sabbiiti gw'ogiwakanya ekutawaanya, ekyo ky'ova oleeta ekyo. Bwe nali nga ndi chaplain, abavubuka bannumba nga nakamala okubuulira ne bannumba kibinja ky'abalokole. Nebanga matwagala kusisinkana ku 7:00 after lunch. Tinebuuza ffe twagala okubuuza. Konze can you write them down? Nsobole okumanya kyemwagala nziremu olweggulo. Ekitegeeza toliko mwoyo. Oyagala malo bikubikubiwulira nedda ssebo ffe twagala ng'oliko omuki. Konze gwe mwagala nti let's go and rest and come back at 2. We went. Saw ezo n'enzija. I just came with my Bible and Bible alone. Nempita abavubuka ba Adventist nebamperekerako ne tusinga ne kibinja kinene. Before even came nga bayimba babuuka, everybody was bwe nayingira ne basanyuka nnyo ne bawoggana nnyo. Ndowooza bansabira emizimu gigende. Kyebava bambuuza ekibuuzo. Ssebo, aba Adventist mwawukana mutya n'abalala bonna? Konza atwawukanira ku kintu kimu kyokka, si bingi bambi. Ffe tukkiririza mu Bayibuli yonna ate yokka. Ekyo kyabanyiiza, kyaba kyamala bukyamuzi. Ne bagamba what do you mean? Konza siina kyentegeeza kirala, ekyo kyentegeezezza nti byonna ebiri mu Bayibuli muno ffe tubikkiririzaamu. Endagaano enkadde ningi, naye ate ffe kyetusinga okukkiriza ekirala nti ebitali muno ffe bye tebitumalira biseera. Biyinza okuba ebirungi naye tebitumalira biki, kubanga mu ggulu tebagenda kutubuuza bitali muno. Katonda yatukola bulungi mu ggulu, ebiritubuuzibwa yabituwulira. Kweshone yatugirina wano ne ansa yaayo. Ffe tulinga abali mu open book exam. We have everything with us. Kyotegeeza teriyo abalala abasinze ebitali mu Bayibuli? Konze ogamba bali wala ne wendi. Nemanya nti sijja kuleeta kyakubatiza kubanga ekyo kyo baki bajja kuntawaanya nnyo ne ndeeta ekineneko. Konse bwe nsoma Bayibuli eno okuva gy'eva okutuuka gy'ekoma, ndaba mu sabbiiti nga Saturday. Can you quote me? Since you are many, with so many Bibles and so many versions, so many translations, because you are many, can somebody or all of you come up with verses teaching me that? Ho, nebazikwata. Babazikwata omuna kirabika teruliimu. Konze bwe luba teruliimu mwalugjawa. That means mugoberere ekintu ekitalina olyagaba eggulu. Ya setting ebintu be simple and clear. Katonda taluwana na muntu, yamuwa byateekeddwa okukola. Bwe yagamba abantu okuyingira mu lyato lya Nuuwa yagamba nti mulibajereto buli yaggwe yagamba muyingire buki. Simple clear. Abatayingira nga bali ku reasoninga bawona. Abayingira olaba ne message yingira. Nze bwe nandeme message nga zigenda nandigendeddewo nembwa ne ziyingira. Naye ng'abantu abangi be batyo bonna bakaluubiriddwa okunoonya olunyiriri, ne mbagamba nti buli lw'obanga onoonya ekintu just by common sense, ng'obadde onoonya akambe nemukebera eno nevaayo akati kaakano nze nkalina, do you continue to searching? Konze nze kyembasaasidde kiki? You are searching for nothing. Nende tiki kitabe kitali Bible kati. Konze ebyamwe biri mu library. Encyclopedia yesobola kubulira gye mwava. Therefore encyclopedia yemanyi gye mulaga. Origini yange eri mu Bible. Era yemanyi gye ntwala. Hallelujah. Kubanga toyinza kungamba nti ekintu ekyajja mu myaka gy'ebitaano nga kiva mu lukiiko ekyo kyekikadde kose mmanyi kye mutya. I know some of you mutya kintu kimu kubamba manyi muli banyike mutya ekintu kimu kubayita ba 7CD. Nduru yes ndinga bameka bagala oku obutabayita kumpi bonna konze why lwaki twagala kuyita mu 7CD? Nga ffenna tusiriikiridde ne mbagamba nti naw kino ekigambo 7 si kya Luganda. Omanyi watu uwakani mpake zobele 7th day olunaku olwaki kira bikababa labanga baku umuru omu sanzu neba gama ntiyabu bachi ba 7th day kubanga baku umuru wachi ndiye konze. Now if we take that formula konze mchikiri zanti wetula baba kumuru omu sanzu tubaite ba 7th day ye bamekaba gama tubaite chwee. Tugamba tutya? Bwe tumale ekyo nga tumaze okuyisa ekiteeso ekyo nti bonna abakuma olw'omusanvu baki? Nengera mu Genesis. Nebigokola eggulu n'ensi. Katonda omulya ku nnaku olw'omusanvu. Emirimu gye gyonna gye yatonda era gye yakola. N'awumula, n'aluwa omukisa, n'alutukuza. Olwani mu 7CD yasooka nga mutidde namu okukyogera kyogere na maanyi. If we go by that formula omanyi bwokola formula yekutwala nfuna bulungi formula twagikola nabo nti akuuma olw'omusanvu tumuyite muki kakati ani yasooka okulukuuma ani yaluteekawo ani nannyinirwo Yesu bajja kyava alukola atya omwoyo mutukuvu wajja kyava alukola atya? Simple. Ne mbabuuza bwe baba bantu oli Katonda tumwerekete tumuleme kumukonako na bingi mu bantu ani yasooka oddukuuma aa mu bantu Adamu nani? Simple. Ne mukama mu Bible you will never quote me any person bwe mansome Bible yeno bwagamba nti nebakkiriza gundi yali mukkiriza gundi nakkiriza ayogera kino ba Danieli, Sadulaki, Mesaki, Abulunego, Eriya, Erisa n'abalala bonna be tugenda okuyitamu tugende mu ggolo bakuma lunaku lwa musanvu ne bw'okyenyinyala. You can't change it. Mala biseera. Wale mpaka zetu wakani lobwerere. Ati wale mpaka zetu tatumala ida biseera. Na gamba bantu kati gukwere no discussing anti yukajoba mukazi. Uyo mukazi. Dobo naba nebu atuna. Nobu obuso. Uyo mukazi dada. Nebu emba uliranga mwogera. Does it hurt me? Manyi tisiri mwichi. Kati simala biseera na hawa. Echintu chiri kiria bulunji. Tetuli nimbagamba sira bangayo kuja nga mumumbulide Bible kyovola ba tuline bakusingira usende bino byonna byonna kastoyogere ebintu ebitali mu Bible ebyo biba kuyiya licha vanuma chamvata mukuza sekukuru konze sekukuru ndiye tetuwakanya bajikuma baline de naye tosobola jikuma ngo kuumisa kino naye gugamba nti twalaba tukuza mazalibwa ga munnaffe ne tugafunira olunaku ekyo bw'okyogera bwetyo tukola tutya
kubanga tosobola kutubuulira wano. Era ffe tukkiriza nti Yesu yakola atya? Yazaalibwa, yakola ki? Naye kye tutalaba wano lwe lunaku lwaki? Tebalwogerako
kati ffe tetugaana naye tetukkiriza, tetuwakana naye kubanga tetulina bwino wano. Olaba omwoyo kyatukola?
Alibayigiriza bimeka?
Byonna.
Katonda bwatusettingira amateeka mwaba seven system muli ba legalists, muli bakwasi baki
bamateeka.
Era banywe mutukuvu atakuyigirize obonaabona. Abange mukkirize omwoyo mutukuvu atuyigirize.
Amina.
Abantu babonaabona nemugamba nti ate kikyogedde nakyo kyakito, nabagamba kyakito. Omupeera gumala kubala amapeera gufuuka omupeera. Omupeera gubala amapeera kubanga muki?
Mupeera.
Omuyembe gubala emiyembe kubanga muki?
Muyembe.
Vakedo, omuvakedo gumera vakedo kubanga muki?
Vakedo.
Simple understanding. Mutabani wange nze nina abaana, tamala kwasa nku kufuuka mutabani wange, tamala kuba ngato zange eddagala afuuke mutabani wange. Azikuba kubanga mutabani wange. Ayasa enku kubanga mutabani wange. Mwana wange adduka naggalawo ennyumba n'agisiba yonna yonna yonna, si afuuke omwana wange. Kubanga mwana ffe okuuma amateeka ga Katonda tetugakuuma tufuuke abaana ba Katonda. Tuli baana ba Katonda, kyetuva tukuuma amateeka ga Katonda.
Amina.
Simple. Agenda okulaba nga theology emusitudde netwawukana. Njagala kubasaba basebo ne banyabo, omwoyo mutukuvu bw'osigala ng'okola ebintu by'ataayigiriza n'obisomesa n'obikola, Katonda bwe yateekawo amateeka n'agamba nti toyendanga, yali ayina omukazi gw'atya gwe yali abubira?
Nedda.
Yali asiba lukomera ku mukazi we?
Nedda.
Katonda alwala ebirigoya, alwala ekinanansi, nziku?
Nedda.
Kabootongo? Siriimu?
Nedda.
Katonda bye yatuwanga amateeka yali ayamba ani?
Nzee.
Bameka amateeka gayamba ffe? Amateeka gayamba ani?
Nzee.
Katonda mu kwagala kwe okw'ekitalo yatuterawo amateeka gatuyambe.
Amina.
Era wano waliwo abalina n'obukakafu nti singa tegaali mateeka ga Katonda singa baafa dda, tebaliwo wano?
Nyo.
Era singa tebafaanana nga bwe tufaanana, tuli bwetutirwa amateeka ga Katonda. Aleluya.
Amina.
Omwavubuka gwe nasoma naye namusanga ku kyalo nga yenaye ayengedde emimwa, ayengedde engalo, ayengedde nangamba, Kajoba twasoma naawe, twakula naawe. Laba gwe bonyirira, laba nze sinyirira. Kiki ekikolo ekyo?
Mateeka.
Nemugamba okugamba kyamagezi nnyo kikiri awo nti ekiseera kyomala ng'onywa walagi mba nywa mata. Oli ku walagi, nze nywa kikopo kyamata, nze ebyo byonna byokola gweyongerako muwemba, nze nyongerako wano kasukaali, nali nkanywa bulungi mukaseerako. Nemugamba nti kati gwe ekyo nze ekimbeza bwe ntyo nolabanga nyirira kubanga nagondera Katonda. Okugondera Katonda tekuyamba Katonda, kuyamba nze. Omwoyo mutukuvu basebo alibayigiriza bimeka? Kyovulaba mu abagamba nti mugenda ffenna nange mwendi tugenda kuyigiriza abantu, tubayigirize nti Yesu mulungi.
Amina.
Tubayigirize nti Katonda mulungi.
Amina.
Tubayigirize byo
byonna.
Tosangayo muntu akubuzaabuza. Musaba Mukama atubeere ttuntu lya leero.
Ewaawo.
Twagale Yesu waffe. Omwoyo Mutukuvu ali mu gwayogera nakati nga tuli wano. Bwagamba byonna tujja kutuuka eyeggulu Mukama banaatuwatuwadde omukisa. Okimanyi nti wakolako ebimu naye era akyakuyigiikiriza ng'akubuulirayo ebirala by'otonnatereeza? Kituufu ekyo? Ogenda okuwulira ng'alina engeri gy'agira kye yakugamba naye kino, naye kino. Nabagambye musajja wandika ekirabo, it is hard to be lost, very hard.
era omuntu yena agenda okubula agenda kubula kubanga akuwusa olukomera naye kati as I speak omwe mutu kuvagamba naye maama mukyala gwe mwami gwe ebyo byebagamba eriyuna abamu abalowooza nti mbambimanyi abalala balowooza nti mbambitegedde era olusi kyovula bwe mba nga nze mbuwulira nategeezezzaako omusumba nemuga bwe mba mbuwulira olw'okuba nga manyi byengenda okuwulira bikambwe olusi kyenva sagala kusooka mu kansolingi kubanga oli bwajja nanyinyonyola naawulira nga njogera alowooza nti njogera bijibirwa byennamugambye kyenva ndeeta oli atabuwulira kubanga lumu nabuwulira ku kituuti nga ndaba abantu bakubenya enduulu bakuba nnyo enduulu bengera mukasenge nguza abantu nga badde bakyamufu tya nti oyo omusajja gwebadde yogerako abadde yakadda nga ebyo byonna byebadde yogera ye yabikola bameka baagala mwoyo abayambe basebo ne banyabo mubimeka mubimeka kubasikisa omukama waffe katusabe kitaffe omulungi oyogedde gyetuli kuba kwebuzaabuza okugamba nti bino bibadde tebinkwatako tebitukwatako bwogamba nti alibayigiriza byonna njagala kwebaza olwekkanisa ne Seventh Adventist Church nze nzikiriza nti ogiwadde omukisa okuyiga byonna okumanya byonna tuyambe kati mwoyo noyoomu atuyambe tubisse mu nkola tutandise okujjukira nga byonna tetwabimalaayo waliwo bye tubadde tugayaaliridde mu lugendo luno wano waliwo abapya watali bakkanisa eno mukama nga bino babiwulira omulundi ogusooka mukama basaasire bategeere nti tewali ngeri yakulokolebwa kwabwe okujja nga bayise mu Kristo Yesu ate Kristo Yesu yatuwa omwoyo yatuluŋŋamya atutwale mu bwakabaka obw'omuggulu tuyigirize ffenna tukumeekume ffenna tutereeze ffenna ku Yesu Kristo mukama waffe mukama b'omukisa